Yo-yo!
Mtazamo! Yankee Verse! Listen to my motion! Narudia mkem! Na power! Tafta njia! Ukiona simba pia! Tafta kaz! Ukishindwa na kuimba hii muziki! Ndani nyembamba! Sio sote tutashika namba! Na hii ni kamba kamba! Shingoni mwako ina kupamba! Yankee Verse flow ni lamba! Kuchana chana bila kusamba! Na make this! Zato remember! Bila kusamba! Mungu na momba! Tuwa kihine na zahiti! Yani vese niko fiti, tena smart, kuna tofauti, napatana ndani ya beat. Nasikia mziki ya kavu iko complicated. Wakati napoimba wote wanapanike, ni kwa speaker. Mimi na bendera mziki ya kavu, nachana na kera kazi za mbovu. Wana off, nikipita, bendera shapanda. Manake siku hizi ni kutoa wasingo na kanda, joni ya kwamba. Ivese ndo jembe kivipi ulime kwa shamba. Anza banga, mina ganga, kwa flow na bono mbonjo wa genga.
This is my power, jua kwamba hatuko sawa, hii ni ugonjwa sio na damu, mstari itafanya mrapa gawa. This is my power, this is my power, this is my power, jua kwamba hatuko sawa. This is my power, this is my power, this is my power, jua kwamba hatuko sawa.
Hatuko sawa. Mina pochana mie hatuko sawa. Kaza kamba vya Tony Fati, Ivese na gawa mkati. Mziki ni kama divine sani, kuja kunywa jipati. Navyo fanya sio ndivyo tunafanya wote. Nataka ni hiti palo lipo na popote. Naza sweet niko smart, sekta matope ndo minaka. I'm so fit hata utaki niko kutope tena na pa. Depu nianze mziki, nataka gombeke shabiki. Hata kama bibita mshiki, Ivese sikose riziki. Ni nyimbo na laza nzuri, manake ni fimbe na cha. Tumera pasikia mistari, manake Ivese na ra. Ni nyimbo na laza nzuri, manake ni fimbe na cha. Tumera pasikia mistari, manake Ivese na ra.
This is my power, jua kwamba hatuko sawa. Hii ni ugonjwa sio na dawa, mstari itafanya mrapa gawa. This is my power, jua kwamba hatuko sawa. Hii ni ugonjwa sio na dawa, mstari itafanya mrapa gawa. This is my power, this is my power, this is my power, jua kwamba hatuko sawa. This is my power, this is my power, this is my power, jua kwamba hatuko sawa.
Yeah, kama Gladys, mstari yangu na wachana wananiita MC Wembe. Japo misko mkulima nite superstar jembe. Yeah, ni power na kazi kwenda mbele.
This is my power, this is my power, this is my power, jua kwamba hatuko sawa. This is my power, this is my power, this is my power, jua kwamba hatuko sawa.
Yeah, kama pasia muba somo tula Yankee Verse. Yvonne Pro, biggest dress design, BMP na laka Wizzy Baba, Kadwan, Metrengi Kalide, Espa Fly, power, 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 Aga Kevin, J Swagger, big up.